byatutuuka ne litunyonyogera wakati mizira n'akaluuluko olulekereke ono ye mugasi waffe wajja ne tujjula essanyu atalina ludda gyagwa asembeza n'ab'enkokola abeekwata muganda mudda mu miti tulikabalira ate abaginyoomanyooma soga soga na mipapali spiiki ya salambwa yeeyo eyali vibrant wakasimba twalagaana n'otafunye enkuleeterenga byamatikkira gasatu mwe yatugambira obutabongoota spiiki ya taata yeeyo eyali vibrant yatugamba obutabongoota tukyabanja federo abatabitegedde bagambe empologoma yawulugumye wampologoma yawulugumye avubuka yasooka n'okubasima kyakaliro ke mwakumye keeko suubi lya buganda yemmwe n'abalabula obutava mu byalo obutatunda ttaka lye mwafuna mutagenda ku mirimu gitategeerekeka ebyeyo be bisumbuye abafiirayo njolo kyokka ababatwala ku byeyo banoga shilingisi sekesa yayongerera ebigambo bwe biti obwakabaka bwadda mu nsi naye obuyinza tetwafuna yensonga asooka okuyigiriza emyaka yali mu asatu ekitegeeza ku matikkira gasatu katandika butandisi spiiki ya taata yeeyo eyali vibrant yatugamba obutabongoota tukyabanja federo abatabitegedde bagambe empologoma yawulugumyempologoma yawulugumye mu lubiri yawulugumye gundi empologoma yawulugumye atamanyi federo sisitimu kanki mulungule kugabana buyinza mu bitundu byaffe byekoze mpiira gy'ebika n'amasaza nga bigasse bantu be yaggumizza buganda weeri naye abatagyagala kyole n'atusaba obutabongoota omulabe tatudde naye asulayiya amulabyeko mugambe buganda kalibobba gyekoonako yagwa yasaasira abaafiirwa mu lumbulege lwa covid ayozaayoza abaalwana okumegga pandemiki kyukyw enkasi yagyebagajja tyennyanja ye yalumbibwa baanogangamu ennusu bonna baabakogobya baafuuka banguseere naku negyebayiikira amaato baagakoona abasibira mu bwa bagulu kati beerya by'enkumu buyinza bw'ebitundu bwebwo bwetuyaayaanira singa bubaddewo yambira esaaga gatugaani mwaloga ekitobo bawoza nvubambi bettanira bye balwanyisa ate ettima n'omululu masomo gioyo neera yalengedde kebuli ebiri ebuvanjuba eri ate n'ebugwanjuba alwanga bongereyo busujju atekayemba solo ndi wala nakyanyina zeebukoma nsimbisa ennyo nyinaawe zaake mundabire purezidenti kyakoba kyenkoba bannakyengera mwanunuwa awangaala ennyafumbye egganda.